Exclusive from DigiWarp.com.
NBE in the team, now you know. Number team 04.
Where that team?
Let's go. Apacha lopecha fika, usaka trust muntu. Weneo your best friend, asa zive tonse tun. Kumbali ni wao yo, afuno kugweza banto. Sa believe ama smao, lobama kusekela. Nziye mweneva bwele langa, afuna kuktiela. Ukachula sunga chinda mevagai babalala. Wakamvela kizangie na phone ima nkala bize. Ukubani chetekela, babige take it easy. Tonse watise vinga, batufuno kujevanga. Izo nzelu ni za nyama ya msanga. Bagai tiva ziva nzelu fulu ni mwankole. Aona tiva wama chechikanga. Nitotele afuna ni faule. Ikapena ni chinjile. That's why siti pezeka na veve. Obvious famushe vonse viwa mila veve. Vanza tuvena ni vamuma season. Bavomo kudjela gelo. Wama kwela zika ngena. Vanza tuvena wama sova ikapena. Ba ikapena uzawa ziva wazo ona. We wazo ona wama ustaba suma ona. In other words wama konka jam shit. Friendship bisi lila muma vute. Awa wama kwela zika ngena. Wama sova ikapena.
Mutumba zika ngena nikakwata. Ninkala night crab north midi wanikonka. Hello ni madabwa manzi ya machepa. Wena zima paka pati nikabloka. Ni masala neka wase wa utuka. Wase wa nitawa ndine kiti ni vikoswe. Noni jakilila kuniponda ponda. Timponde muzi wende. We mzako mpa mafuto pa malilo. Noti pwando noti pa musheto. Noti pa maboto chikalila matewetyo. Nikafuno nkala nizipeza panso. Acho sapoka mupando awoti wa ziva ni masamo vasi. Hello wali feki nika hakika judasi. Veve wakakwatia watipitilila niko zula kapasi. Waklema ni mabesti nona benefiti.
Wama bwela zika ngena wanza tuvena. Wama sova ikapena ba ikapena. Uzawa ziva wazo ona we wazo ona. Wama ustaba suma ona. In other words wama konka jam shit. Friendship bizi lila muma vudu. Awa wama bwela zika ngena. Wama sova ikapena.
Ziba mafuna ni zimu wako wa safu. Nijeko yolema nipange kombovu na nchafu. Afuna kunijua mubine ya mahafu. Niga avomo kupangira life tafu. Then kuli uja ama bwela ngali na pressure. Nemwine njipa mpashi afuna kunisesha. Ushe ukasila kulibeba ngafuno kuyasha. You can't fall there there to hold you ni maasha. Wanza tube nangu ni njoka miswema. Bama balala ni benilo mbe vika pena. Wanajaye lobwela kujako nikapika. Bani kankala mubati sichu wama luvika. I don't trust these guys ni masnichi. Wakupiache kumfeshi cause I slap them with hits. Nga biscuit wafuno ona peni za vanilla. Sinikonda vakuma sosi ni za kamalila.
Wama bwela zika ngena wanza tuvena. Wama sova ikapena ba ikapena. Uzawazi wawazo ona we wazo ona. Wama ustaba suma ona. In other words wama konka jam shit. Friendship bizi lila muma vudu. Awa wama bwela zika ngena. Wama sova ikapena. Team 04 no bad energy.
NBE in it.
The communication vibes. DK Neo Yai. Ampli choose
mana wa wazuri. Exclusive from GuccioWarp.com.